kozi mu pano.
Say so baba bits.
Zwap.com.
Kupenta fecha apwa Tabebu kisha no bushiku Bawa mishe popo balala Kunungira teti tuvepe Tuvufu ila fepa tari
Kanda mwerenge
Kipikate sana sana Banungu shomu nani
Kanda
mwerenge Bama yabata bafundwa Nimisango shabu eshi shatumpa Tabapuka
Entertainment's music.
Zwap.com.